Bekala meni ye jemukan koro ye nimbe kala si o mani watina viu afrikika
ne jemukan ye wade namarikika seko ani dongo ade kenedo farafina foli ani mumi nyoko soro keneka adinge ana banmake mujibu damini ne jemukan ye o bela jide ka jija jemukan ye akana fwako sabula nimi talike on dambe deka
Ambalma viwa bangana la menikela wa anga foli bawe Mwati nina ukulube mwribu damle kumatanda Parafina foli kene asigira Bi ansira jon fe Awele ya mwase foli la ambe asu nyame de fe Asu ika kene
Tawa vwe ke mwala mwribe
Jara ya kusika
Yere du kuli bendina
Asi kusika
Ami kitaw Jaspere ki yeti mwono babia
Asi kusika Awele ya fami ambalma wa parafina foli Aleve soro ni mwati nina sando FM ka Awese gata anga siti feneka U www.vowabambara.com Walma yisigata vivaafrik.com ta walma yisigata vivaafriknews.com ta Ambe sorofene anga YouTube santrala Anye anga page Facebook ni vivaafambara Di inafanyan tukuna ansira asuma Amina paru ube anfo andi laka keni Sekuni donko mwa chama yetu wana Asure ye jone Donk lidana proje di membe sisa Wole la sisa sa inafo amba kiliga ketu wana Antena nijeje kuma chama ure Shek mwati na ambe nyansanga meke Sola kimi nijeje kuka Farafina foli lamɛnnikɛla wo an ka foli b'aw ye nin wagati nin na farafina foli a kɛnɛ a sigira aw kulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele walasa aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la aw danse kɛnɛ kan bi jɔn bɛ an bolo kɛnɛ kan Asu Nyame ale de y'an ka invité Asu Nyame ale ye jɔn ye ale ye Mali dɔnkili dala denmisɛnni ye walasa an b'a fɔ aw ɲɛna an bɛ ku a y'aw danse an bɛ sɔrɔ nin wagati nin na direct la Facebook kan ni o ye VOA Bambara an bɛ sɔrɔ fɛnɛ 102 FM kan ni mɔgɔ minnu bɛ gawo an bɛ sɔrɔ 106.1 FM kan Tombouctou 90.1 FM o la an balimaw an taara ni jɛni kuma caman wɛrɛ Asu ale ye dɔnkili kura laban min bɔ nin wagati nin na an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ sa o la sa let's go Sheik Asu Nyame Wow, mais non, ah ouais, la famille, on va la casser, on va la mettre dans la maison. Parce que nous avons dit, 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 nous
Banakura ni fia chileno jie kona bi ku coronavirusi. Kera sababu ye, ka cheo ni muso ma milion fla, unu befura keli buluma, ka sabu ke ni mbana inye. Mbalma ke, mbalma muso. Wala sa, ikase ki yara tanga bana ima, nika mawere tanga. Fiki janto wali ya ula, mwe obrobse kake tike kulie kile kono shien saba, kase shien nanima. Naubi soko soko, wali ma naubi chusu. Aya ujija, aka unongonku, aka ke sababu ye, ka niwera ukisi. Jama jere yora fan ofa, konyo yoro, denguri yoro, alisa ya yoro, kafara misiri korona unisuku kwa na ere kanke. Bana imbise kasoro yoro mina. Aya ujanto dogotoro ukakumakana, ne imbise ka e kisi, kane kisi, ana jeka mawere kisi. Coronavirus bana kisema.
Alibi ametemia jumukani yepi antena ni kiasi nama fuli ani tani kula se anga invite specialma ni uwe asunyami alimu prema ani amarani ukutanae su uwe kiganfe ayanguli wati fikala ayanguli jabi ugumkona la anga fuli be asuye ambe fuli la se igamzwa wakani na
fuli jani
ani nere tegeba ni uwe shikama la grand giro de Washington ambapo mama la igam abesina alibi. Amena ima asu, amba kala makapo, ambeni wati ni mna, ni mali artishu takala ye, di mishen lako, chaman bi, ya kukufoli kaji, me chaman mahe ka chansi ni wanaso. Don si ki peke, di mishen chaman bi, ni mnu kina pisi doni da, au mnu mishen nana chenwa, di mishen ni lawe sante, ani mnu bi, 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 Facebook and munu manager Facebook la ani anga fans club nyamro ni oye Musa Alpha Traoré l'enfant de Senou anga folie baye ambe don fene fo balamsa kita anga folie baye fene yoruba laji ambi fene fo ani terike terimso yim fene baga na emission la me anga folie bi fene wala sa balmo alibi ambe temeni folie dumaye asu alika folie sen flana abo fomu mako kanadini ni oye nete fashwa wala sa asu. Let's go!
Conservateur finalement. eske nu wakili jigina na kukulu sama ima yasa donya ni familiali mbila ika tana ika partaje ni mbilse nu mfinebe kwa kwee ino wana ingona na tawa
no uro lambafo wala mbili nima senya takubi inalame au ma generation fanke mbola ili nungu pora anko anjali ili anapara kesho jami wakili bana mbili toku mama suti nisizane ya ame wake nineka
I am a little bit of a problem.
Let's go.
Ba, kam de sonu ba, si ma, ne ne
jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jɛmukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati
na
VOA Afriki kan.
Ko dankɔrɔba an bɔra k'o de lajɛ bi an ka invité spécial i b'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na o ye Asu Nyame ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ Asu fɛnɛ fo an b'a dɔn k'a fɔ a n'a ka occupation bɛɛ a nana ka na an ka folisen k'a diya an bolo an ka kɛnɛ k'a diya an bolo.
Banakura min fiɲɛ cilen don diɲɛ kɔnɔ bi ko koronavirus kɛra sababu ye ka cɛw ni musow maa miliyɔn fila olu bɛ furakɛli bolo ma ka sabu kɛ nin bana in ye. N balimakɛ n balimamuso walasa i ka se k'i yɛrɛ tanga bana in ma ni ka maa wɛrɛ tanga f'i k'i janto waliyaw la n'o dɔ bɛ se ka kɛ tigɛ koli ye tile kɔnɔ siɲɛ saba ka se siɲɛ naani ma. N'aw bɛ sɔgɔsɔgɔ walima n'aw bɛ tusu a y'aw jija aw k'aw nɔnkɔn kuru aw ka kɛ sababu ye ka nin wɛrɛw kisi. Jamajɛrɛ yɔrɔ fan o fan kɔɲɔyɔrɔ denguli yɔrɔ hali saya yɔrɔ ka fara misiri kɔnɔnaw ni sugu kɔnɔna yɛrɛ kan kɛ bana in bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na a y'aw janto dɔgɔtɔrɔw ka kumakan na min bɛ se ka e kisi ka ne kisi an na jɛ ka maa wɛrɛ kisi koronavirus banakisɛ ma.
awele ne bada ni obama ni watini na hospital de nare de baga instrument a kobe wala sisan sa amena kennedy asunya me ani le grand obama ni ba re de ke wana boyu no fanya wala sa so Watina Fratina Pulila, Buddhu Damila Ali Kuma, Asunyame Ali Diana Evite Specially, Anna Fulipe Anton Mowgli, Ringelan of France Lomovi, Munvegana, the one Munana Fulipe, Excellence Musa Fatrawe and Bifo, Sukuswe, Momo and Bifenefu, Grasita, Rasa, Obama. So, you can.
L'enfant de ces noms en Afrique, en Bédon Fenefo, Balam Sakita en Afrique, Balé Fene, Yoruba Ladi en Bifenefo, en Interique, Terimso, et Mfenevanga émission la main en Afrique Bifene. Voilà ça, Balmo Alibi, en mettant une folie du Maï, Astu, Aléga Folie Simf. Let's go!
The word of the day.
Biwolandae.
Who? W-H-O.
John. Ale John. Ni.
Who is that woman?
Ni musoe John.
Who are these people?
Niye mugo John.
Who invited you to the party?
John Willy ni nyanajela.
Who do you think you are?
Ebe ye refrela John.
Who can fix this for me?
John Bisega ni glane.
Those who work at night are better paid.
Munube barake sufe ka saraka chan.
The man who entered the room is responsible for this project.
Chemuduna ni sokononala be ni bara nyemoyala.
The woman who introduced us is a doctor.
Nsumiye anira nyona ye kenya dombagai.
Who gave you permission to talk? It is the pilot who controls the plane. Back to you, Modibo.
Alibi ni wati na farafina foli avesena anga foli be ni wati na anga fans club muni alibe lagine kerekele ambalma ke kaba anga foli ba lefene ambe jom fene fo ni wati ni na ambe jarefo agerana ni alibe zone industrial la wala awere ya famia foli juma wale fene be farafina foli ja wale la sisa ambe temeni astu alibi ni alida anga invite ko tantablo astu nyame song from M-A-L-I Mali. Let's go guys.
Neni ereru, sugo
kote ko fembambali oja otedon bi anye mounsura kadawma odeni ni kene dembaya otumbe asunyame bulu antisega ni kene insi ka wuli ni ama fulila se Shek Amala Jabatema ni ale an kroke asugire fene bengeru wala sa inafo korole jemukanyi alasera au denke na obalmake mudibu dambili mwomi ni franyon wakadi awma uye Shek Marturu amba fanyona au kambe mwati kire na ni kene kilenka mudibu dambili fe wala sa biga
Jamukami na ubeka alameni ye jamukan koroi, nimbe kalasi omani watina, VU Afrikika. Siye turukala kemeni filasa mfebo, makona alameni na aya usoko, VU Afrikila, wala sa au naseka kuna.
Bonjour madame.